Ezasendulo. U-Aristotle. Eminyakeni engaphezu kuka 2300 edlule, u-Aristotle waba negalelo elikhulu kwezesayensi nefilosofi. Imisebenzi yakhe isinesikhathi eside ithandwa, kanti sihunyushwe futhi yafundwa kabanzi. Uprofesa wezomlando uJames McLachlan wabhala ukuthi imbono ka-Aristotle ngokuphathelene nemvelo yaba nethonya elikhulu endleleni abaseYurophu ababebheka ngayo izinto iminyaka ecishibe ngu-2000. Eminye yemibono ka-Aristotle yathonya ngisho nezimfundiso zobuKatolika, ezobuProthestani kanye nezobuSulumane. Wayethanda izinto eziningi ezihlukahlukene. U-Aristotle wabhala ngesayensi yamandla kazibuthe, yezinkanyezi, yezinto ezinyakazayo, yezinto eziphilayo, yezokusebenza kwengqondo, yokufinyelela iziphetho, ezobuciko, ezokuzijabulisa, ezokuziphatha, ezolimi, ezombusazwe, ezomthetho, ifilosofi yendalo, izinkondlo, ukusebenzisa amagama ngobuciko, kanye nomphefumulo. Ayekholelwa ukuthi uyafa. Nokho, udume kakhulu ngemisebenzi yakhe kwezesayensi yezinto eziphilayo neyokufinyelela iziphetho. Izazi zasendulo ezingamaGreek zazithembele emakhoneni azo okubheka izinto ngokucophelela, okuhlobanisa izinto nawokufinyelela iziphetho ukuze zichaze indawo ezungezile. Ziqala ngalokho ezazikholelwa ukuthi kungamaqiniso asobala. Zazikholelwa ukuthi uma zingahlolisisa ngokucophelela lawo maqiniso, zazingakwazi ukufinyelela iziphetho ezinembile. Ziqondiswa yileyo filosofi, zakwazi ukufinyelela iziphetho ezithile ezinengqondo. Esinye esiwukuthi kunokuhleleka okuthile endaweni yonke. Nokho, inkinga enkulu kwakuwukuthi amakhonazo okuhlolisisa izinto ayigcina kulokho ezazingakubona futhi zikuzwe ngaphandle kwemishini. Ukushiyeka okwenza inqwaba yamadoda ahlakaniphile yanhlanhlatha, uhlanganise nayo Aristotle. Ngokwesibonelo, zazikholelwa ukuthi amaplanethi nezinkanyezi kuzungeza umhlaba. Ngaleso sikhathi, lokhu kwakuthathwa njengeqiniso lisobala. Incwadi ethi The Closing of the Western Mind ithi, kokubili ukucabanga nalokho ababekubona, kwakubonakala kuhambisana nembono yamaGrikhi ngomhlaba ozungezwa amaplanethi nezinkanyezi. Lowo mbono oyiphutha wawuzoba nemiphumela engatheni ukube wagcina emkhakheni wezesayensi. Kodwa uzange. UbuKatolika bamukela izimfundiso zika-Aristotle. EYurophu yobuKrestu yangenkathi ephakathi, ezinye zezimfundiso zika-Aristotle zamukelwa ngokusemthethweni njengamaqiniso atholakele, okungukuthi zathathwa njengezinembile. Izazi zemfundiso yenkolo ezingamaRoma Katolika, ikakhulu Thomas Aquinas, cishe wango-1224 kuya ku-1274, zafaka imibhalo ka-Aristotle ezimfundisweni zazo zenkolo. Ngakho umbono ka-Aristotle wokuthi umhlaba umphakathi nendawo futhi uzungezwa amaplanethi nezinkanyezi waba yimfundiso esemthethweni yamaKatolika. Le mfundiso yamukelwa nangabaholi bamaProthestani abanjengoKelvin noLuther abathi iseBhayibhelini. Bheka ibhokisi elithi babebona sengathi iBhayibheli lisho izinto elingazishongo. Umlobi uCharles Freeman wathi, kweminye imikhakha, izimfundiso zika-Aristotle nobuKatolika kwakungasahlukaniseki. Ngakho, kuye kuthiwe u-Aquinas wabhabhathizela u-Aristotle enkolweni yobuKatolika. Nokho, uFreeman wathi eqinisweni, ngu-Aquinas owashintshela ezimfundisweni zika-Aristotle. Futhi ngokwezinga elithile, singase senezele ukuthi nesonto lashintshela kuzo. Ngenxa yalokho, usosayensi wezinkanyezi nesazi sezibalo, uGalileo, owaveza ubufakazi bokuthi umhlaba uzungeza ilanga, wadingeka vele enkantolo yamacala ezihlubuki, futhi waphoqelela ukuba ahoxise umbono wakhe. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole kwengeziwe, bheka isihloko esithi, Galileo's Clash with the Church. Kwiphaphama yesiNgisi ka-April 22, 2003. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngokumangazayo, U-Aristotle waqaphela ukuthi ulwazi ngesayensi luyinto eqhubekayo, futhi lingathuthukiswa noma nini, ukube nje namasonto abanombono ofanayo. Ukwaziso okulandelayo okokwanezela. Amazwibela. U-Aristotle wayekuthanda kakhulu ukufunda, futhi ekwazisa ngokujulile ukubaluleka nokuphetheka kwendawo emzungezile. Aristotle, A Very Short Introduction. Wayekholelwa ukuthi imvelo inomqondiso oyinhloko, omuhle nohlala ngaphandle kwendawo yonke, obangela ukuba iqhubeke inyakaza ngokungaphezi. U-Aristotle ubheka njengomsunguli wemikhakha emibili yesayensi, isayensi yezinto eziphilayo neyokufinyelela iziphetho. U-Aristotle wafundisa umfana waseMakedoniya, okwathi kamumva wakha umbuso onamandla, u-Alexander Omkhulu. Babebona sengathi iBhayibheli lisho izinto elingazishongo. Ezinye izazi zenkolo zakudala zabambelela embonini ka-Aristotle wokuthi umhlaba uzungezwa amaplanethi nezinkanyezi ngenxa yokuthi zazibona izinto ezingekho embhalweni yeBhayibheli ethile njengeHubo 104:5. Lithi, uNkulunkulu usekele umhlaba phezu kwezindawo zawo ezimisiweyo. Ngeke untengantengiswe kuze kube nini nanini, noma kuze kube phakade. Umlobi weBhayibheli wayengachazi indawo umhlaba omi kuyo emkhathini. Kunalokho, esebenzisa ulimi olusankondlo, wayebhekisele ekubeni khona phakade komhlaba ngokwenjongo kaNkulunkulu. Nakuba kunjalo, lapho iBhayibheli lithinta ezesayensi, elikushoyo kusuke kunembile. Ngokwesibonelo, uJobe 26:7, owalotshwa eminyakeni engaba ngu-3500 edlule, uthi uNkulunkulu walengisa umhlaba phezu kweze. UJobe 38:33 ubonisa ukuthi amaplanethi nezinkanyezi ulawulwa imithetho yemvelo. Sesiphelile isihloko.